Buzzman, CH, ni con boca, extra.
Sparks on the beat.
Baby girl, she be wanting a gang. Sajina tukomboka, we flossing a gang. Big twin, we chasing the bag. Mona Lisa, shamad is a keg. Ridiculous, when you lightweight and azuza na G. G-bag, ninja mode, mini black walking. Kani cookie na cheza na rubies. Weakness and alambwa, alambwe aremis. Ako weak na nisimpi na dis. Dismantle from the gunpoint, akirora na keki na for dio case. Engage my rap na lelea na dine in fact na nipochi. Meza doshi mikosi, 96 na cheza na mboka. Tukondiki na shereo nikosi. Kote kote nikidash wala ino lies be nice. Bora mali zimeisha sababisha. Chain chain wanaribu na nilei. Akiwa gwangi chase hizo spirits with blessings na ni healing. Akiwa demon itaisha hizo feelings. Akiwa demon itaisha hizo feelings.
Yo, e hood ina die we extra strong. For the violence made for the extra genius. Ukizozo tralando the land so wrong. Na maloku kusafisha label Louis Vuitton. Kuomoka toroka inafa we extra genius. Extra strong, extra strong. Yo, e hood ina die we extra strong. For the violence made for the extra genius. Ukizozo tralando the land so wrong. Na maloku kusafisha label Louis Vuitton. Kuomoka toroka inafa we extra genius. Extra strong, extra strong.
Sita acha, red vifani. Venye mahomi wana try kuchesio fame. Mrazi ya nangoto wana geuzo ya lame.